ShankySupplier.com.
Hurra! The best quality. What am I doing here, Kimapo? Sabotage is a torch, Mr. Pony. Let's go and fuge from town. It's your baby, sticky.
Fuge on the mix.
Nana Balabana Bakirumi. Kutoka kwa chanda mema kino paka kiduku wanapiga paka sasa maarufu wanapiga kwa ligama na kujuga dufu usira sana usira za kukaa kutubazu bana kushangashaga tafuta mtonyo acha kudua ni cheki kwenye kinasa watoto wadogo na vowakacha na wachomeka paka vitasa paka matako na papasa na sinaga namba kadogo wa shamba nisha kata kamba hiyo hiyo tako piga panchi tako piga panchi dogo utajamba pamba ani kupa bo ani beta bo Swapi kolabo mem TV nabo wana piga chabo zangu wado wado mashuti kama Ronaldo tacha kinyes zio divis nampiga megu meki bonge my best sondela so ukizalisha kuwa so esabo tendo mse wa kiyo oh chebo wana kubano bado aja umizwa bado bado aja umizwa bado bado atapigwa mtona bado atapigwa botoni bado atapigwa mjiwe bado atapigwa mchupa bado bado kitapela bado Nela bado, 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 wewe, bado, wewe, wewe, bado, na pipa, sepanado, kumi, bado, bado, na kumeza mna kumeza, na ukiona, producer Fujo, au siyeleo, go fuk.
Nega sila tokens, dani safe for defense,
safe for defense,
na sili dana madui,
dani safe for defense,
safe for defense,
na kia wana tokens. Dans les terres pour les fins, 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 terres pour les fins. Putain, vous êtes pas sûr, voilà, ni Antoine et Joshua. Occupez ma gueule, n'a qu'aucun d'un coup. Je veux n'être qu'on a, les gens font dire. Château en tout qui est pas comme un bon dia. Waka de Jambia, Kadi Alicia.
Kitani kwako na ChankySupplier.com.